siyathuthela nabefundisa isikhathi. Abanyusa amasokisa kukonedweka bathenga amasimkhaya. Bafana niwiki, bafana niwiki, ninalobisini sawuthole ebeleni. Msholozi show them the way, bafana bancana basuke endleleni.